antena se ka o ka jɛmukan di aw ma o kosɔn an bena ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi.
Ne jɛmukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɛngo ale kɛlɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ne jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni min tali kɛ anw danbe de kan.
Yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an k'an foli ani tanu a b'aw ye, an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn na, farafina foli jɛmukan a sigira. Nin wagatinin na aw tulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Balimaw, an k'an foli ani tanu a b'aw ye. Farafina foli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segin bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ i bɛ se ka na FM kan Bamako o ye 102 FM, Gao o ye 106.1 FM, Tombouctou o 90.3 FM. O ta bannen balimaw an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka siti kan o www.voabambara.com. Balimaw jɛmukan sigira nin wagatinin na aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele kabi Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo o bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye? Ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la n'u b'a fɔ ma ko an ka yan bila. Ale de y'an ka invité ye bi ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fana na an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma min ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Wulasa an balimaw, yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ, an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr Kev ale ka fɔli sisan o fɔ mun ma ko sanu negeni le ga, let's go, song from MALI, Mali, on y va le ga.
Bajira, I b'a dɔn min bɛ bi, Modibo Dembele Ameriki, Modibo de ko k'ale tun y'a kanu, ɲɛna k'e bila ka taa Maka, yala hakilina jumɛn bɛ e la Makanda ko in de la de? Nka cɛ. Jamala, what was Jamala?
Globula.
It's Karupanai, 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 Wala. What was the Kasawa Kanale Kalangana? Uga, Maganda, Iwa, Amandi, Amandi, a fat mana. Panapasa, Maga, a silly. We'll get Chenanaya for you. Ninchara, a top of the top of it. This is like you play that. What is my landing fire for you? I like an issue. But tell me a little bit. Made a fra, open to me. No, to me, Ula. How did I get through? Never the American Magan Magandai.
Nigga, and we Maganda way, Bajara.
Me are quiet. Seven are quiet. Not for a woman like a bit.
Bajara, give me a get up.
Make a bit far.
Bajara, it's a disaster.
It's a seven is up. No, let me in it. I like.
Farafina foli la melikɛlaw an ka foli ani tanuni a baw ye an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fila farafina foli ni y'a mɛn an bɛ kuma o de ye o de la an ka foli bɛ an ka tɔn ɲɛmɔgɔba ye Musa Alfa Tarawele kabi Senu ni ale ye an ka fans club bɛ Mali la an ka foli b'a ye Abdul Salam Maiga kabi Nashville an ka foli b'ale fana ye Ibrahim Keita ale sigilen bɛ nin wagati min na yan Washington DC an b'ale fana fo an ka foli bɛ John fana ye nin wagati la an ka foli bɛ Nene Bacili ale sigilen bɛ Sikaso an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ani an yɛrɛ ka invité spécial ni o ye Bajara. A donné le coup en ayambla ni à ta manager ni au bois ton cara ou l'oulé en a bien invité en a folie bouillot kosovo kosovo palma ou frafine folie d'aro folie du main à mantega di noatina babsi touré à l'école folie sans ou fomoko fourou let's go song from MALI Mali let's go les gars
Yo lo llena, macha más fuera.